Bengithi mntwana sesiyahambisana, nenkulumo zethu yasiyahambisana. Angicothi khona indlela eyothambeni, cause bengizosigqeba nale tekisi engabisana.
Ngiyamkhumbula last bengiqala nokuhlangana naye, kwaze kwamnandi ukuhlala naye. Ngathi ngaphinde ngihlangane naye, ngoba wahambe ngamnikanga nenamba. Bengiqala nokuhlangana naye, kwaze kwamnandi ukuhlala naye. Ngathi ngaphinde ngihlangane naye, ngoba wahambe ngamnikanga nenamba. Ave sengikhumbule, plus bengiqala nokuhlangana naye, kwaze kwamnandi ukuhlala naye, kodwa wahambe ngamnikanga nenamba. Ave sengikhumbule, plus bengiqala nokuhlangana naye, kwaze kwamnandi ukuhlala naye, kodwa wahambe ngamnikanga nenamba.
It was early Friday lapho ngihlele ehlahleni, nelanga liyashisa ngizihlalele nje sofeni. Ithi oledi dinga umuntu ozoya edolobheni, ngivume fast vele ngangibhorekile empeleni. Okay, ngiyaze ngibe fresh ngiyobamba i-taxi plus ngithole fast ingadonsisi. Ngihlalele amasekeni nje ngibe ngisho phakathi khona abantu abanganginetheke, nehlele back lapho isona sodwa i-space ngene. Ngihlale back nje ngimbingelele, ngimbuza igama ngitshela athi igama uNontethelelo. Okay Nontethelelo, mina igama uSenabelo. Netheksi qhubeke behla abantu sale sobabili.
Mina nawe mntwana sho siyahambisana, nenkulumo zethu yaziyahambisana. Angicothi khona indlela eyothandweni, ngabe ngitshela udriver nale tekisi ngihambisana. Ngiyamkhumbula plus bengiqala nokuhlangana naye, kwaze kwamnandi ukuhlala naye. Ngathi ngaphinde ngihlangane naye, ngoba wahambe ngamnikanga nenamba. Ave sengimkhumbule plus bengiqala nokuhlangana naye, kwaze kwamnandi ukuhlala naye, kodwa wahambe ngamnikanga nenamba. Ave sengimkhumbule plus bengiqala nokuhlangana naye, kwaze kwamnandi ukuhlala naye, kodwa wahambe ngamnikanga nenamba.
Conversation good, besihleka kumnandi, nami ubungazi ufunga ukuthi ngisemathandweni. Lapho sine-freedom uku-empty, nalangetheksini udrive adlala ingoma zama ngicishe lihle esibukweni.
Umntwana belangoka babathe, kwabasobala khona lokusho. Umntwana kulima zokuphendula.
She's like, kanti when you say that boom, I was confused. Ungazi kanjani, dume ngomculo omnandi, siyakuthanda nabangani bami, angifuni ungasho. Yazi une-voice emnandi, I'm like this. Wasogeza umoya wami, mthuka ngomuntu esethu usale endleleni. Imali wayucela ukwehla, mna ngingakabi ready. Imali wayucela ukwehla, inamba ngingakayiceli. Imali wayucela, ngizophinda ngikutholeni.
Cause bengithi mntwana sesiyahambisana, nenkulumo zethu yaziyahambisana. Angicothi khona indlela eyothandweni, cause bengizothi driver nale tekisi engabisana.
Ngiyamkhumbula plus bengiqala nokuhlangana naye, kwaze kwamnandi ukuhlala naye.
Ngathi ngaphinde ngihlangane naye, ngoba wahambe ngamnikanga nenamba. Ave sengimkhumbule plus bengiqala nokuhlangana naye, kwaze kwamnandi ukuhlala naye, kodwa wahambe ngamnikanga nenamba. Ave sengimkhumbule plus bengiqala nokuhlangana naye, kwaze kwamnandi ukuhlala naye, kodwa wahambe ngamnikanga nenamba. Cause bengithi mntwana sesiyahambisana, nenkulumo zethu yaziyahambisana. Angicothi khona indlela eyothandweni, cause bengizothi driver nale tekisi engabisama.